batu dokkondiral hakkille leydi ndi dow laamu hakkundeejo maadu sa awi transition o haani yaarude sijo tamani e union de radio télévision libre du mali piani ɗum debre kertiiɗo sijo tamani humpitidde faa faame haalde faa hawre
ɗoyo sijo tamani keɗe kabaruji amen e fulfulde
nohun jiri to ɓogi jande ga fandu haala Mamadou Sama Seku jam ñalli sakiraɓe keɗiɓe sembe mbiyen ha kabaruji amen hande yo goto jokkitigol golleji kaldal dow laamu hakkunejo le CCB Bamako ɗo asawere hande yo dow kabaruji sarayaji sar transition o dogata ka noon metti yogaji taykama e le golleji pelle ɗe wakkat joni o kay deƴƴere hewtama ɗin goni sembe kabaruji amen hande asawere sappo e ɗiɗi lewru septembre hitande 2020 bisimilla sakiraɓe ko ɓuri hewde yo yimɓe gonɓe le CCB ɓe mbiyen yoga garɓe e kawtal ngal ɓeydade e civil en e kañe habitiɓe ne damgal tun e le cour o e kañe ɗun le saluji ɗi caɗele fof taykaka e le ñalawma o mbiyen sowona metti yogaji le saluji ɗi moɓugol golleji ɗi mbiyen keñen ɗi tilaki fa hande huncangol hoore beten asoyere nde tawene pelle juyɗe fof neldi kala ko hawra dow muɗum kanko lelɗo rapporteur o biltaki e golle o saabi tade file golleji ñande aljumari ɗi eɗen hande le balɗe tatoɓo kawrutal dow jogola laama hakkundejo o le ɗiɗo golleji cagtiɗi ɗi ɓen hakkillaji na certi dow kanɗo laamade transition o wonno jeeliɓe yo laato civil wonno jeeliɓe yo laato haɓitiɗo woɓɓe kay holti wiide yo guɓɓal CNSP jaati suɓo joomu fedde yimɓele looƴaɓe holti wiide ɓen no golleji ɗi worri wakkat joni o sikki wala leydi mali ndi biltoto e tiyallaji ɗi jogaɓe e yimɓe ndeɗo fedde beltanki ɓen hakkillo fawigo dow kabaru looƴaɓe ɓe e wi maɓɓe yo hoorejo transition o laato neɗɗo jiɗɗo leydi mali ndi tan so civil so kaɓitiɗo ɗon sifiri hoorejo fedde nde kanko madame Gikini Atuma Gakou en timdiran kabaruji ɗi mbiyan yewtere meɗen wowande ɗum ɗo no fawi fa hande dow jooɗa haalaji CCB ɗi keñen mbiyan totodiral hakkillaji ɗi catti sanne banggal homo ardoto transition o kañe kabaruji ndenagu sifa lamorde heɓtagol jam e kañe kabaru jande balɗe tatoɓo o mbiyan dogan dow kabaru sariyaji e sifa golleji transition o Mamadou Diawara mbiyan kumaniɗo e newamuña e le kawrutal ngal haali ko heewi dow muɗum ɗum timinta kabaruji amen hande ɗo e seeɗen e mbaytodira
sijo tamani humpitidde faa faame haalde faa hawre
eywa sakiraɓe mbiyan ɗum timinta kabaruji amen hande ɗo e seeɗen kabaruji goɗɗi jogitoto on jarama heerade e ñalli jaam
sijo tamani.